Life is all about believing in yourself. Never give up. Yeah. Never give up.
No matter where we come from, our dreams are valid. No matter where we come from, our dreams are valid. No matter people say, God is in my way. No matter where we come from, our dreams are valid.
Ile mitaa nimepitia, zile choche nimetokea, akalisa hadi jiji. Sina kitu mimi, nitavaa nini, nitakula nini. Kuishi sasa noma, sahi past tense. Niko future tense, nilidream kuwa chief. Na ku aim big, nikahangaika, but sikuvunjika. Wakasema sitaweza, geto sitatoka. Mziki kaniitakia na nisiku sita. Nani bila hodi, nikahang konkodi. Zangu zikawa dondo, sahi niko mapiza. Na fly kila mita, mwanangu nina visa. One man soja, nikashinda kila vita top. Ijakuwa resi, wati aji walikwepo. Madawa pia na tembo, kutisa na warembo. Pia na pressure, but siku lose hope. Nilizidi kaza buti, my dream still tough, you can make it too. But son, first go to school, right?
No matter where we come from, our dreams are valid. No matter where we come from, our dreams are valid. No matter people say, God is in my way. No matter where we come from, our dreams are valid.
Kuzaliwa taratano, mwezi wa nane. Siku anajua ati mini nane. Kulelewa kwenye mazingara duni. Iyo ndo ilikuwa kanuni. Life haikuwa easy. Lili wish for a better future. Better tomorrow. Sometimes kudosi bila jishi. Sayo mada ana eni. Maisha gani iyo minaishi. No matter where you come from, aitalishi. Kalef ni exam. Nisho pita kilu pita. Dreams are valid. Hands up. Face it nigga. Usisikize za ujinga. Kam striker. Hem kutinga.
No matter